bifia lelo busuma bwa kwa tatai atwelela chila bushikue imoli munda lubanga kana lelo echite mwiko chakwe chila mwesha kuyene no mweo no mutende leso yule sawa makae leso yule sawa luse atwishive
kale kale
atufuilile gavana bakwe na tuikatane no muchinshi na tutemwane kutitwa bifya twapona lelo tata wesu kwa chitemwiko
mwana kasempe kala koma wena wakakomeka
the tree cares for its leaves through any weather, through any storm. So must we care for the young ones and teach them how to pray and trust in God. Leso yule sawa makae, leso yule sawa luse, atuishive
kale kale.
Tufuilile gavana bakwe na tuikatane no muchinshi na tutemwane kutitwa bifya twapona lelo.